kuhira heri bari mu kiwa cya era bari bahanganye n'ingabo z'abafilisitiya umwe witwaga Goliyati wari umusore ukomeye ati nimwitore mw'intwari muri mwe maze duhangane abisiraheli babyumvise baratitira umwana muto Dawidi ati njye ndahangana nawe mu kwizera Imana aterura ibuye arishira mu muhumetso ari kubita Goliyati mu ruhanga aramwica baranesheje
Kwizera ariko nimukomere nshuti nimugaguke imitima iyaneshereje abisirayeli kirya kintu birahari